dadkuna la diirsii deeqdan raashinka iyo waliba iska jartay bur, bariis, sonkor, saliid iyo timir aana si loonka talgalentii ramadaan inta ku dhiman iyo ka maarayeen nololyo maadaama bulshada ku nool degmada Elbert ay wajahayaan xaalado adag kulid ah markii la waayay roobkii dadkii oo ka tirsanaayeen deeqdan raashinka iyo markii horku kooytii dowladda Cumaan walina laan marsii maamulka gobolka Bakool taasoo lan ka talgalantii la caabay bulshada tabaaleysan waqtigan ay wajahayaan xaaladaha adaga isla markaana la ku guda jira bilaa Ramadaan waana iyin hanu u baahan walina goobro ku hayay meel raashinka la qaybiyay maamulka degmada Elbert hana ku mid ah dadkii ku faa'iideysiday deeqdan raashinka iyo ku mahadnaqeen iyona sheegay in tii baahi badan iyo qabeen maadaama ay wajahayaan xaalada adag ee dhiniga noole walina iyo dal badan aan tii la bilaabay gargaarka raashinka oyo jiranna dad badan baahan qabana
magaagay rugeed ma arna leer
haye rugeed meel ka sii geega
geega wali leesay bariis saliid sokor timir aana leer
taksi
gudoomiya hadisra maamul shay ilaahay ma xalay odi dagmeedka kulli degmada Elbert ilaahay ma xalay
bulshada ku nool gobolka Bakool gaar ahaan xoolo dhaqatada iyo beeraleyda iyo waliba ay ku mid in dadka sida eedka ay saameeyeen kuwa la tii roob laanta ku jirta dalka